L'amour, ce n'est pas pour l'argent. L'amour n'attend pas l'âge pour aimer. Mama Télémie Christine Longonia
Rachidi Kupananga Yone papa ya bananga na kwa pona yo Prince Yeba motema pema banzo manga na pesa na yo
Julien Ekibe
Dola pala kateleka Rachidi toko kabwana te mungwe Soki oboina
na komela pazona wananga
Frida Mushina Kasus
Olingo baso Sana moto na miso abato kupa
Mimita mina
Le vin tire il faut le boire
Dans la poli na mamanda ichese
Adam Vama Très très fort Sarah Hélène Mamana Jennifer Liverpool Le capitaine de l'équipe C'est le moment Ah ouais
Rachidi Kupananga Yonde papa ya bananga na koa bona yo
Yeba moto Mabema banzonanga na pesa na yo
Tola panaka seleka Rachidi toko kabwanate
Soki yoko inga Na komela pazona wana Mwa
Olingo ba somba kate Yoko misanga moto na miswa Bato kupa
Le vin tire il faut le boire
Nana lini na mapiti tomo
Écoutez le meilleur accompagnateur,
Ropa Mandala,
Kati Katinga, Kolo Inite.
Rachidi Kupana Kowa Konayo, Espeko Mama Tolingana, Mote Manangana Rachidi, Mabanzo Nangana Kupae, Atabanguna.
Rachidi Kupana Kowa Konayo
From the latest CD of Wenge El Peri featuring Marie Paul, the sadly under-promoted CD called Yebela Vision on the Sonima Music label. We heard the song called Rashidi Kupa, a real cool CD. As I say, sadly under-promoted, and I wish that some of the sebens on that one were a little bit longer, too. You're listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM, Richmond Independent Radio. Radio for the rest of us. My name is David Noyes, and again, this is Ambiance Congo, and WRIR is functioning properly because of a trade with Franz Cleaning Service. Franz Cleaning Service, established in 1991, offers a variety of services for your home or office, including one-time or routine cleanings, large or small jobs, windows, walls, kitchens, and baths. They're bonded and insured, dependable, thorough, and competitive. For more information, call 804-598-5989. October 6th is the last day to register to vote in the November 4th, 2008 general election. Richmond residents can register to vote in person at the Richmond City Hall, 900 East Broad Street, during normal business hours, or get forms online at www.sbe.virginia.gov. For online voter information and registration forms and other locations, visit www.sbe.virginia.gov. Let's hear some more modern music here on Ambiance Congo. Let's hear something from Extra Musica Zongo from their great double CD. Came out last year on the Sonoma Music label, also on the Sonoma label. Name of the CD, La Mer Noire, the Black Sea. And we're going to hear a song penned by the chef d'orchestra, Roga Roga. It's very odd that you have a guitarist being the lead of the orchestra, but in this case there is. Good for him. He wrote about half the songs on this 12-song double CD. Here is one of his, Mogomboro.
Mon amour, un jour tu me demanderas de choisir entre toi et la vie. Je choisirai la vie et tu partiras sans savoir que c'est toi ma vie. Y a Paul Obambi, Mokondi Monene Nasapo, Bruno Nyabia, Tony Ganongo, Jean-Roger Djomba, Michel Nyanga, Didier Franck Chetema.
Nakozala toujours epai ozana posa nanga. Eza bongo promesse luti na motema nanga. Bolingo komo nango ongana yo. Na yebi ke motema na yo soke siriki. Ebi misaka nzule makila. Je t'adorais mon amour. On a belé là, na lingi yo mingie, na na samwe o na lela.
Le spécial de Gideon, bon aventure et bon
moment. Ma colo le kaki ni dolare na balabale. Yo tika ki manana sina yo na sima. Bato ba koma ki ko se la monte vraiment.
Jean-Philippe Gabousson.
Malara na ne koma ki ni tu peux pas tromper. Sama nini na tanga. Namona yo, priera nini nga na sala, namona jure yo, hanga mawa a,
Mariana Isa.
Ono zoba ngatei, ramatula ya azar, na zoba ngatei, zono digital azar, ono zoba ngatei, espe bas azar, na zoba ngatei, gile bombete na pari. Nazo banga te, patient malali. Nazo banga te, ona kanati. L'amour est ngana baby. nakoka te nakomi mpe na liwa yakosalisanga nakomi vraima na okotianga pembeni ngai ya wana we ona bebi e balingaka
londri ewenge ya zezeze
o lamurenga na bebi nazokoka te nakomi mpe na liwa yakosalisanga nakomi vraima na suka okotianga pembeni ngai ya wana we ona bebi e balingaka
mondolu Jean-Jacques Bayon
nazalaki mwinda ya lisele mwinda tongengisaka mwanda mbuyanda pe mimi oyaka na bilanga nakomi ata kongengisa stade mobimba mpona tokia ata kongengisa mboka mobimba ngai tokodia makoso stalgare
nakomi kofondi na nzela lambu nakomi kofondi na nzela lambu lera rosar na 6 en bate bozwa bolingwe awayo pesinga mokongo nana kolinganga lisusu mini nana kolinganga lisusu midolare
mama mimi ndolu yo motema na ngai kobebisa tse bolingo mpona mbongo elokweza mpembe kobenga yango noire te nakozanga komparaison ya kobenga nzinzi ndeke mpo a
oh, l'amoure nga na bebi nazokoka te nakomi mpe na liwa yakosalisanga nakomi vraima na okotianga pembeni ngai ya wana we ona bebi e nalingaka
moto satana e jeune Emmanuel Okoko
Boma,
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 Yo colonga na mofile yo ea na nyangwa kosi yo potika na na fleva bala Tobo ke bosa na kate mononko Bolimwe bosa ni porte ya ndako na na Kenzo ye, buntu ye, ya karine
O la mure nga na beli Na zoko kate na komi penali Ya kosa li sanga na komi vrama na suka Changa pembe ni manya wana we Ona bibi hey
Kanako miso wana kachara mwo Nisiri nina swala soka kwa lingo na mkoko
Oh 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 Eh bali naka Eh saire Emanuele Simplice bata lidere Alu promye mwa na Kongo oh Il est roi chez toi, toi dans Popo Give un autre game, voilà 95%
Il y a Serge Beto, Orc Patrick Agondia, Yvon C, Cabra Longor, Father of Serena, Yablaise Elena, Claudia Lemumba, Coco Aydara Isma, Norbert Bokino, Osebi Beta, parrain de la Jet Set, Fibio Numazalai, Didier Armel Oleli, Capengel, Jules Cadras, Emery Ngwala, Jeff Boy, Océan Grolo, Wivine Moleka, Marie Bamoyen, Mado Okwere, Bousbal, Marraine Emilienne Le Kunjou, Brigitte Dukoma, Achille Nderi, École Montesquieu, Claude Nakutala, Le Généreux, Jean-Claude Mongoli, Maison Elena toujours bosse, Yeda Elodassi, Magali Itoua.
Ma chérie a bien, bonsoir ma champagne, ma whisky, Pomela, Polimba Kamu Akofuta, les représentants légaux Mokonza Bandal, professeur Polo Santa, Christian Biri qui c'est la classe. Soki boy koleka ngana kole Michel Coco me Coco Pierre Thomas et Medozola Pep Velas
Quand je vis encore moi-même
Masumbi, Mohamed Makwisa. Junior Ilunga de Demouke Nisoli.
Changa Alese, Mamae.
Chaka Chaka Male.
Kosi Kwebu Kojake.
Changa Alese, na Claudine Kinoe.
Olingo na Santi.
Joe Katumoi.
Amu ya Mimi Chikeva, Bebe Kere.
Azana ba blessi.
Papi Mosembo.
Wenge Mezomel from their latest CD, Temps Present, My Yasika. That was volume two of a two-volume CD-DVD combination. The name of that song was Tienga Alais. Before that, we heard Mogomboro from the double CD of Extra Musica Zongo from the double CD La Main Noire. Coming up next, I have a song I'd like to dedicate to my friend in Paris, France. This goes out to Georges. Here is Arlas Mabele from the CD Fiesta d'Or, one of my favorite CDs from Arlas Mabele. I play this one actually more than I usually play a lot of his music. But here's Arlas Mabele from the CD Fiesta d'Or. Here's Plain d'Amour.
Yela, yela, yela.
Onda, yela,
yela, yela.
Yela, yela.
Yela, yela.
Mabele here on Ambiance Congo from the CD Fiesta d'Or on the Jimmy's International production label. The song Plein d'Amour from the CD Fiesta d'Or. I like that CD. It's a cool CD. Coming up next, here's an LP on the Ivoirian Sakodisc label. A guy by the name of Philo Kola. I don't know a whole heck of a lot about him. I know that on this LP, there's a couple of guys who played music for a while in Paris in the styles of Orlis Mabele, the more of the Suku style. Guys like Lukasa Yombongo and Zitney Neal are on this LP, although they don't sound like Sukus, although this song kind of jumps all over the map. And at one point, it even sounds like a Viva la Musica song. Here from the LP, El Merenfo, from Philo Kola, here is the song called Devinez. Thank you.
kake yo yo ebine ya mama ya ebine mama
je te comprends bien mamie je ne suis pas un nyafou nyafou dans la vie chérie laisse-toi aimer Christina ni wanoué mamie je ne me cache pas la vérité Vas-y chérie, où c'est lui, où c'est moi, je veux savoir. Je t'aime Christina, même au paradis, ça va chauffer haut. Quand tu me souris, je sens mon cœur bouger, bouger. Je t'aime Christina, et je sais que tu m'aimes aussi. Mais dis-moi pourquoi, quand on danse et je te sers, tu me dis tout bas.
Oh mon amour, laisse-moi, ah.
Safi, Safia, tout, Kanissa et chérie Nanga. Car l'homme et la femme, ils ont un plaisir.
Papa, 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 papa
are listening to WRIR 97.3 FM, Richmond Independent Radio, and the City of Richmond's official emergency broadcast outlet. My name is David Noyes. I'm here with you every other week, bringing you 2 hours of great music out of Central Africa on Ambiance Congo. If you were here with us at the beginning at 3 o'clock, you heard about the passing of the great Antoine Wendo, also known as Papa Wendo. And a Dutch newspaper actually reported that Antoine Wendo had died, and they referred to him as Papa Wemba. So a lot of people were confused that maybe Papa Wemba had passed away. No, no, Papa Wemba's still with us. It was Papa Wendo who passed away. And sort of in recognition of that little faux pas, we're going to play a song by Papa Wemba and Viva La Musica from the LP Papa Wemba e Viva La Musica on the Japanese P-Vine Pili Pili label. We're going to hear their song, Botika Tembe, and then we'll hear from Wendo Kolosoy himself from his song called Botiaka Tembe, from the CD, The Very Best of Congolese Music on the Marabi label. And we'll see you again in 2 weeks. Stay tuned at 5 when Charles will be joining me for the Motherland Influence. Thanks for listening.
Kolinga mwana mobali oyo na ebiti na ya polingote aka mami oyanga na ye o botika tembe ikokana aswa ya mabolingo aswa ya ye motema azongi na esika nazala palile ai mama bota ngai abota motema te papa bota ngai abota molimo te Kolo akeli ngai, bena bozenga na koka kitoko mwasi Nazwa utabo mwana, nazwa na sepela Nazanga bakoma de bilobela, alaye Osika na bomba boligo motoko aepite Nani asipine zibelia, mamote mao Osika molinga eko viva motwe zangane Banga mbona swipa papona yo, kile kie Zembie Paudi Atalo Mama botangai abota motemate Papa botangai abota molimote Kolo ajeli ngai Pena bozena na koka kitoko mwasi Nazwa utabo mwana Nazwa na sepela Nazama bakomande bilobela Alae Na bomba bolingo motoko aibite Nani asimine zibili yanga mote mau Nisika molinga eko vima motwe zangate Banga mbona zipa papona yo mwile kie
Et nous nanga.
Bye.
momoni boyoki yango botaki tembe bino moko boyoki yango na miso babotaki tembe momoni boyoki bango babotaka victoria mpo na koyembaka elongwe na nzambe babotaka solo victoria oyo na koyembaka elongwe na bangelu mama eya
botaki tembe bomoni ye botaki tembe na tembo ya bana oyo botaki tembe bomoni ye botaki tembe na tembo ya bana oyo
babotaka solo victoria oyo na koyembaka elongwe na bangelu babotaka solo victoria oyo na koyembaka elongwe na nzambe e mama eyaya
botaki tembe bomoni ye botaki tembe na tembo ya bana oyo botaki tembe bomoni ye botaki tembe na tembo ya bana oyo
taki tembe bino moko bomoni bango na miso abotaki tembe bomoni boyoki bango botaki tembe bino moko boyoki bango na miso abotaki tembe bomoni boyoki bango babota ngai victoria oyo na koyembaka elongwe na nzambe babota ngai victoria oyo na koyembaka elongwe na mungu
botaki tembe bomoni ye botaki tembe na tembo ya bana oyo botaki tembe bomoni ye botaki tembe na tembo ya bana
Yeah.